nomoyo pai kinenhloni futha ngizithwele kinobube angazingitheni bani angazingone bani kazingenzeni bani ingempela ngizondwela ni kodwa basho mamaki wathangaka bangithande bokansimani kodwa basho mamaki wathangaka bangithande bokansimani bangizondwela.
Bangs.